Henda, you are now entering a space for Black history. Welcome to Black Excellence. Do not fear, for if you do, just sip on some grandeur.
We got 107 views!
Welcome to episode of this podcast and chill.
We are back.
Is it like a standard for you to greet it?
We got a special announcement to make today, 7th of November, 2020. Give it up for the one and only Saul Peluca. So the next milestone, Saul, are you ready for this? We're trying to fill up Sunbet Arena in Pretoria on the 15th of April for our 1 million subscribers event.
1 million?
1 million.
Hey, but I'm scared about this one, Saul.
No matter how big the person is, even so long, I'm bigger pants, man. So who was better between you and SK?
Ngameles born.
Did you just say 200 push-ups?
Hey, bro.
From one vehicle. Konong recognize that.
Tool, please help my mom. I voted for you. Yo.
Hey. You understand?
I think I must start doing this podcast in Venda because I'm ngizwing man cool missing
geese. Bagus a mobu guy and then back team. Venda, Venda, then back team.
Ladies and gentlemen, welcome back. As usual, we are coming at you live from Mashabela Studios. Yeah. If you want to use the studios, just make sure you email podcast@mashabela.co.za. Today, we're chilling with one of the most talented actors to ever grace our screens. Please, round of applause for Abdul Qazar. I saw him for the very first time, I think 2 weeks ago at the airport. Ran past him and I was like, yo, man, come through to the show. And here you are, bro. Thank you so much for pulling through, man. Izinja. Hey, what were you doing at the airport? Where were you going?
Benge Cape Town, mina fez. Myself and Kenny were on our way to Cape Town. Koni desi shuta nje kona.
Oh yeah, okay, it's like, yeah, I'm not sabi.
Who's Kenny?
Kenny. Umagenzo.
Oh, Rapurana's friend.
Yes.
Ah, Kenneth, yes. So,
yeah, no.
What are you guys shooting in Cape Town?
So I was Wushum Fez.
Series or movie?
It's a series.
It's a series. Yeah, oh, okay. When you fly and then you're booked for a production, you know, like with DJs, you get business class and you can make demands and whatever. Can you do that as an actor?
Yeah.
So what are some of your demands?
But I'm now my demands. I'm demand I'm now. Mhlambe nesikhathi ke sokuthi ngikwazi ukubona ingane zami most important ngoba eshukubhlungu sometimes usign a contract only to find ukuthi awusanakile, you know, in terms of impilo onayo wena ngoba mina unfortunately ingane yami yokuqala ihlale eThekwini, so you know fanele ngihlezi ngi-arranger prior cause ngiya co-parenta nomzinono noma wakhe azamahle, and then ngiyabonga ma. And then kube ubando okuhle which I stay within the house.
Yes,
so I'm saying ukuthi kahle as long as nginesikhathi sefamily mina more than anything anginayo inkinga nomsebenzi bethu. So mangikwazi those are the things engiyibhekayo kwi contract yami ukuthi ngicela ubatshele ukuthi mhlambe ngesingosuku lokuthi it's i birthday yengane.
Yeah.
No, birthday kankosikazi birthday. So yeah mfethu, you know, family nje it's one thing engiyifakayo kwi contract ngoba kubuhlungu ukuthi lo msebenzi siwenzayo unfortunately uyasusa emakhaya.
Of course, yeah.
Ngoba fanele ube khona physically, so ama location mayikhomba kwenye indawo uhambisana nalokho in terms of ukwenza umsebenzi wakho. So kuye kube nzima. So kwezinye izinto ukuthanda ngisho ukuhamba nefamily. For example, mangabe ngazi ukuthi ngiye Cape Town, ngizohlala 2 weeks or 2 months, ngingacela ukuthi okay, ngicela ukuza nengane nomama ngoba you know, ngithanda bebe khona. So lezo zinto ziyakusiza ukuthi uhlezi nje phezu, you know.
Isn't that tough because ubakhipha esikolweni?
Utough vele. Tough angifuni qama. Ngiyazama ngayo yonke indlela ukuthi ngingaphazamisi isikhathi sesikole, you know. Hence ngiprefer ukusebenza ama holiday eyikole nayo yonke leyo. So eish, yeah, mfethu unjalo lo msebenzi.
And what's the longest you've gone out to shoot, like the longest?
I think with the wife.
Yeah.
Yeah, with the wife mfethu ngiye ngahamba kakhulu from a family. Kakhulukazi ngoba bekusetshenzwa kakhulu umsebenzi omningi kwayisikhathi futhi la khona umama evele esesempumalanga, mina ngingaphe Goli, so ngibe nenkinga nje ukuthi ngikwazi ukuyombona, you know, ngenxa leyo nto. So yeah,
how long was that? 3 months, six months.
Yeah.
Six months
mfethu ngingababonanga, you know, in a sense. Kodwa ke haya uyazi uma kuvela ithuba ngilo muntu mina vele ongahlali obengahlali Goli ngoba mangishutha ngiqeda ngiyapha ngibona umndeni, you know, hence ngibased vele eMpumalanga.
Yeah, why uhlala eMpumalanga vele? Because he comes from Mpumalanga right now.
Yeah,
just to do this interview.
Damn, bro. Yeah. Yeah. Umzulu nje eMpumalanga ubekwa yini?
Hayi, eMpumalanga ngihleli kahle mfethu. Ingane yami ifunda khona and you know, unkosikazi wami usebenza khona. So nami vele njengoba ngisho isikhathi esiningi bekungumuntu othi maye qede emsebenzini ngiye khona eMpumalanga, yabo. So yeah, kuyangisiza mfethu and akuyona drive eyinkinga kakhulu ngoba mangidingakala for umsebenzi isikhathi eside, obviously ngizohlala even more like God. Kodwa ke otherwise, you know, mfethu ngi right lapha yana.
But it makes sense cuz eGoli, hey, eGoli,
eGoli mfethu, eGoli mina ngiyacabanga ukuthi nekhaza nje angazi ngalithanda. Umuntu ongaziyo ke mina bayazi bafethu angizwani namakhaza. Namanje bengiphethe nje iswetha nyana angazi ukuthi mhlambe ninjani la ngama eGoli. So bengenzela ukuthi makwenzeka ngidinga into yongibatha ngibathe ngoba yayistalwa nje angizwani nelo ngikhulithe kwini mina. So yeah, imagine ukuthi i-weather yethu ne-weather yala eGoli hayi akufani, yabo. So into exosha abantu abaningi nje eGoli hayi iyona leyo. Abakuvashe nokuvashela.
Besides i-weather, what about the lifestyle?
Lifestyle as well. Kupholile eMpumalanga, you know. Small town of which into engijwayele ngoba vele even eThekwini bengibuya eNtuzuma elokushini. So ngumuntu nje oyijwayele i small town living sibe kanjalo, yabo. So nje yahambe futhi uyona ingiphethe kahle.
And abakuphazamisa because manje famous manje.
Yeah, kuyenzeka phela mfethu kodwa ngiyakhona ukuyikhulumela ngithi ngoba umuntu lo osuke approach awuyona isilwane. So kuba into nje ukuthi unikwazi ukuchazelana mhlambe for example mangihamba nezingane.
Yeah.
Angishuthi nginezingane ngoba angifuni ingane zami zifile umsebenzi wami.
Exactly.
So angikwazi ukugudwa nomsebenzi wami, yabona. So mangiqedile umsebenzi ngoqedile and mangihamba nezingane fanele experience ubaba ofana nabo bonke obaba, yabo. Ngiyake kubaba uhambe shooter la, yabo, kodwa izingane ngoba phela ine safety mfethu, yabo, ngeke ngizwe.
Abantu abanandaba bazofuna ukushilo.
They'll say you're rude.
Ungamnendaba no. Ungamnendaba kwaba kusho ukuthi abakhulumiseki, uyabona? Ngoba uphela umuntu kumchazela ukuthi lalela. Isizathu nje sokuthi ngasishuthe isithombe ingoba ngihamba nalo siso mncane. Ngoba yena angifuni ukuthi abe naleyo nto unozwelo lo msebenzi wami, uyabo? Kube ngazi ukuthi akanaso isikhathi sami, uyabo? Ngoba manje ingane iyagcina ingafuni ukuhamba nawe phela ngoba ubaba mayihambe nayo. Fanele ngani feel uthi eish ubaba wami uyaziwa uyashutha na uyabona lonto ngangishutha ngidlula mhlambe kuwena kodwa mina ngokwami anginaso isikhathi sokuthi ngingama ngibeka ingane phansi, yebo, lonto isuke ezandleni zami, safety yayo leyo. Sengishutha isithombe mangiphenduka ingane ayisekho ngizothini budi, yayibona inkinga. So ingakho ethi nawe ma umuntu o understandayo ngichazela into enjalo asibe nenkinga. Yeah, siyazwana nje sichawulana.
Kuqiniso.
Sagana.
No, yeah, we've been there, all of us.
Ngokuthi ikhamba kahle. Ngoba nawo awuphazamisiko sikuni lakho ngesithombe.
Because being ngihamba nengane yami, ne?
Yeah.
And then Someone wanted to take a picture, so I took a picture.
Yeah.
And then within a minute, I couldn't see him. Yeah, I almost shat my pants.
When I oh. finally, yeah, yeah, hey, hey. So gumina nje, manghamba ningani, ngiyazi ngubaba kuqala. So I.
Ingane zakho zenza karate for now?
No, no, not yet. Ngiyafuna kodwa benze karate kakhulu mfethu ngoba iyona nto esikhule ngayo nathi vele ekhaya. So you can imagine ubaba wakhe ubaba nosensei. Yabo kahle kahle siyingane sasibuye sikuphambanise ngisho ijimini udoge ungazi ukuthi uzothi baba yabo athi hayi ngusensei la
yeah.
So fanele wazi umehluko ukuthi usensei mase doge ubaba mase khaya yabo but ngisho ukuthi mfethu ukuba umuntu wekarati kungakhe kakhulu ukuthi ngibe lo muntu enguyena namhlanje you know because nge martial arts mfethu kahle kahle it's more i self defense so into ekufundisa yona ukuba umuntu onomoya phansi yabona ngoba kahle kahle mangena osiqala ukwenza ikarate wangitshela nje ubaba kusa eli wathi owazi ukuthi njoba wenza ikarate ufana nomuntu oyilethal weapon
okay
so mangathi wangilwa nawe manje ngiya nawe enkantolo mina already kuthiwa imake kambu ne karate uyayibona leyo ngoba ikarate belikhona ukuthi mina ngakubulala mina ngezandla zami
so your body is the weapon
yes
you're weaponized
that's what martial arts is so into eyenza ukuthi vele into eyifana no nokulwa nani hayi mina ngithanda ukuyinvolve kuzona in fact uma umuntu wekarate isikhathi esiningi uyithola ulawula ukhuza abantu ukuthi angani yabo ngoba uyazi ukulwa ukuthi kuyisanaphi
yabona
uyazi end result
phela so, no matter how big the person is kuzolo wena mncane
kunjalo buti
even so ungambeka phansi manje
inkinga yami ngifast ke mina ufunqama that's one thing engiyexperience na kwi industry ngoba ngike ngathi mangizama for the first time futhi through i character kaqaphela ngangizama cause they bayibhala as umuntu the next papa action
yeah.
sort of yabo so nganginebhamba ze banginyathuna ngiyibona yonke lento kodwa manje nginobaba ongayithandi ibhamu mina you understand so kwayinto engithi mina nami ithuba lami lokuthi ngishifte leya idea you know abanayo nabo ukuthi okay lo muntu engabe ushaya sibhamu one way you know abe cowboy thizini ngathi mina no ngiyacela ngokwami ngibeke ibhamu bese ngisebenzisa ikarate yabo hence ngakwazi that's the first time ngakwazi ukufaka ikarate kwi role empilweni yami so I think kungisize kakhulu mfethu ngoba ngikwazile nokuthi ngiyenze ihluke kwamanye you know ama so called bad boys or
yeah
ukwadlala and ikhuthaza le ingane ejimiso ubaba nalezi sijimisayo kwama community uyabona ukubona le yakarate ukuthi iyakwazi ukukisa lalapha so ukuyifaka kwayo bengayona into engiyenze nami ngoba mhlambi yayibhaliwe ngayicelela in fact ngathi ngicela ukufaka ikarate because I prefer ukuba umuntu osebenzisa martial arts you know ukuthi ngihluke kwabanye abantu esenabakho abayabadlala similar character so ikarate fethu yeah ngasho
and then ikeke sayichi what does that mean
well ikarate fethu ngasho ukuthi inama branches amaningi sibeke kanjalo including ngathi mangabe iumbrella yayo kuthi martial arts so kwi martial arts khona JKA khona Kyokushin you understand Kike Saichi is more of a kata so kunento kuthi ikata ka karate
I've heard
and kata yes yabona abantu bezobezwa betho kata 1 kata 2 amakata usuku demonstrate ama techniques you know la ma self defense techniques cause ikhatha ihamsana ne demonstration yayo where ngingayenza singular kodwa futhi bese ngithola abantu mhlawumbe abawu 4 woyethu uzozwa ngi attack ethize ngikhombise leya move leya khatha omunye aze ngi attack ethize ngikhombise leya move yaleya khatha so ikhatha injalo ikhatha nje i demonstration yama self defense techniques owasebenzayo you know against the opponent
and then when is it true you got your black belt when you were 12 or 13
yeah is that for it so babili
is that a big thing
ku age yetu yes ngoba ukhumbula ukuthi nokukhupha kwakho kuza ne responsibility so by the time so black belt sina it meant ukuthi if uba bengekho as a sensei sina sase instructor endaweni yakhe so already awazi ukuthi uthi u sensei or u senpai at the time ungakwazi instructor or ungakwazi carry out ama disciplines owaziyo nawo ufundise wona so with ukukhula kwebande kwandi responsibility you know kufana nje no nempilo with ukukhula kwakho nawe njengoba ubaba namhlanje sekwenye responsibility.
Of course, yeah.
Usawena wethu. So ikarati njalo phethu, hence mawubheka ikarati is the one sport engasho ukuthi ayinamali.
Ayinamali ne.
Career ka karate. Unless the best thing ongaya kuyona mhlamba ama Olympics. But karate is not a paying sport ngoba is self discipline more than anything. So hence ngisho ukuthi nami khona la ke ngikhale khona ethi ubaba naye. Wayangifambi noma iboxing.
Ngoba mama ingabe career.
Because I enjoy and I love izinto engikwazi ukuzenza.
Yeah.
You know, because of ikarate.
Yeah.
But unfortunately hence ikarate akuyona sport ongakwazi ukwenza career ngaso. It's one of those things. I mean, it's so no manje economics, martial arts, you know, MMA and njalo.
Kodwa ke rotate.
Ngikhathi zethu, you understand, karate. So karate beyaziwa nje njenge sports discipline and kuphelela lapho.
So was your dad doing it part time? How did he raise you guys though if karate was his thing?
Ubaba fethu umuntu wekarate from the time isizalwa thina. Sizalwele kuyena evele seyikarateka. Ubaba ulenze wakhetha ikarati esakhula naye. I think mhlawumbe why not 10, 11. So where obhuti bakhe noma abanye abantu befisa ukukhetha ibhola,
sure.
You know, lezi ezidumile. Ubaba wavele wayihlukela yedwa wayikhethela ikarati. And ever since nje fethu, I mean he's president ikagojukayo njengamanje, you know. He's worked his way up. Ubaba, if there's one thing engake ngayibona in my life is umuntu okwazi ukukhuthala njengobaba, because you know ukhulisa izingane eziningi zama communities amaningi. So kufana nokuthi ubaba wakho umshare uthanda ungathandi ngenxa yento ayichoozile yena, because le ingane sometimes understand ukuthi sikhuluma omasho omlazo ntuzuma onanda olindelane, whereby mangabe kukuthi ingane fanele iyokwenza i-tournament e-Cape Town, into yokuqala nje iba inkinga ukuthi ekhaya abanayo imali. So ubaba benza sure ukuthi ngayo yonke indlela izothola indlela yokufundraise la lezo ingane. Sometimes bisilimaza nathi ngoba kuzoncipha mhlawumbe imali yokuphatha esikoleni, ethi eish ngisabhizi nale yanto ngisabekela lela muntu yabo. And now uzo-understand yabona, because enye into angafuni ukuyenza ukuthi athathe iy'ngane, because wayengathandi ukubona iy'ngane igcwele umgaqo ominithi yabo nje labo ubaba banjalo ukuthi uyazwela, hence nami ngiyazwela, ngifuna uqamanga. Into eneyingane phakathi iyangithinta kakhulu, you know. So ubaba belo muntu lo ethi mayingabe ebona ingane kwi-community igcwele umgaqo, you know, zingenzi lutho, icishe ishayiswe imoto, bengayithandi. So beyincamela ukuthi aye emakubo abacele abazali ukuthi ngicela le ingane zenu ukuyithatha ngiyifake idojo. And that's one thing ayenze kwama-communities amaningi ngothando futhi, because ubaba benza ikarati for free till today. Ubaba akaza i-charge ikarati because wabelievele kutheni udlulisela iskill. So akadingi ukuthi manje leso skill kube yinto angadla ngawe kuyona. So one thing engiyaziyo inama good and bad. We experience ikarati through umuntu o-dedicated njengobaba wami.
What's the bad?
Because njengoba ngisho not bad, but lezo zinto lezo ukuthi fanele ahambe nale ingane.
Oh yeah, 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 yeah.
To make sure, because nginazo uzohamba njengomzalwazi. Ayenza sure ngoba phela icela endlini. So ngaso sonke isikhathi ile nhlobo yomuntu obengabalekeki. Ngabe ungekho akanqeni ukuza kini after gym. Nangu babe nokho. Ngizosho ukuthi usibani bani akafikanga. Uthotho wena uphuma endlini uthi ejimini. So uzama. So uzofika njani ku register usibani bani bengazange afike, ngicela ukubuza bekephi. Usucashile uyamlunguza lapho. But is that kind of umzali obefuna ukwenza isiqiniseko sokuthi no ingane zabantu akayithathi angayinakekeli. You know, so uma wishiya kuyena ezandleni zakho ubungakhululeka wazi okay uzowenza yonke into azoyenza njengomzali.
And when Wenzile, no, with your brother as well, SK,
yes,
ne?
Yes, yes.
So who was better between you and SK?
Ngamele sibone. Kodwa bethu, unfortunately, asikaze saba nesikhathi esiningi whereby sikwi division eyodwa. Ngoba phela kuhlukana nangama weight division nange age. So ngenxa yokuthi uSthembiso bengishiya ngonyaka, bengakaze ngaba kwi-weight division
kakhulu,
unless mhlambe ke senze i-grading.
Yeah.
Kwi-grading bebesihlanganisa. So hayi i-grading ikayi bekuphuka imbambo. Ngoba yila obona khona nhlobo ye-fight obona ukuthi akekho imisayo. So it grading in jalo, but at the same time, you know, ni hamba ni encourage nonke. And then suke niyenza ngoba, you know, kunaleyo nto nje ukuthi hey suke siachievile lapho, that's because umzimba uyazwela yonke into sukubonile. No, kusetshenziwe, so yaba but hey.
Beautiful, man. And then tell me, so this black belt, what is there? This black belt?
No, go black. It's more like kugcina lapho.
Okay.
After that, ukhuphwa ngawo black.
Okay.
So, for example, you go from ukuba usenpai, when you get to your third black belt, usuyaqala usensei. You understand? Mm. And then ubaba currently right now is on his ninth or 12th. Of which Ushian, because that's like he master level as big and so yeah. But I mean, who created in last year?
Yes,
he got the certificate
after so many years.
Next play, our Baba has been committed for life. If there's one thing he has, karate, you know. Usawu umuntu osawazi ukucashelwa abantu abanabazali, you know, abane abaneyingane, you know, because beyilo umuntu nje abamazi for being, you know, straight up, so nje ngisho abantu abaneyingane bayakwazi nabo ukuthi befihle ogwayo babo, yabo sort of thing, mayibona ubaba in a sense. But
wahleka ngathi u serious all the time. Wahleka
ubani ubaba? No, hayi ma, ubaba uyahleka umqama, uyahleka ukuthi mangithi sense of humor, ngicosha kuyena. No, sense of humor iphuma kubaba, ngifuna ukukhohlisa.
Bro, have you ever been involved in a fight or whether self defense and you had to use karate like in your life?
Yeah, sike kwenzeka. So the same way as saying I witness ubaba sibuya ku tournament kwamele kwenze, because sasise bus stop eThekwini and silinda amabhasi sebusuku. Unfortunately silinda ebusuku nathi, I think besibuya emarket. So masilendile sesilinda amabhasi, you know, and amabhasi at the time be right kakhulu.
Okay.
I mean ane cards zawo yonke. So while isimile lapho kwakhona omunye ubhuti ozayo la, you know, angifuni ukubala abantu ngama race kodwa oweza nje ubhuti wakhona wafika wayicelisa ugwayo something ukuthi baba cha asibhemi ingane zami zikarati lesi zilindele ipasi kwasho wacima wacrossa my crosser kanti uyolanda omunye. So uma bebuya uba u-2 manje, sengathi baneplug nyana, ngathi sebeneplan because ubabona iphathela isikhwama sakhe nabanye obviously baphethe izinto zabo. So uma iqhamuka lo bhuti, that's the first time ngabona ubaba enza imawashi outside of
the class.
Inside of the dojo.
Umamba ngamawashi.
No. Imawashi mpethu, it's like ile kick le. Yokushala.
Oh. Yeah. Ile kick. So, yeah. Okay, so these two guys come.
Yeah, so baqhamuka and lo munye oweza nje vele ngeaggression nayo umlalisa phansi. Mawashi. And by the time the other guy was trying to pull out a knife,
yeah,
my father had already drawn his gun.
Wow.
He knew he had to have one because I'll tell you so many incidences ubaba.
Wow.
Actually, you know, watch up there, at least corner there was something that he could use at the time. Because anyways, my skipper, wabona kubaleka nabanye abalapho like you are on TikTok planning. So khona nabanye bebesezoza, you know what I mean?
Backup.
So my skipper nje eshaya lo yedwa, hayi baba badla phansi bonke nabanye bashona le wabona ukuthi okay kahle kahle. Cishe saba senkingeni, you know? So nje phethu, yeah, you know.
That's wild. And you
it's one of those things.
And your story?
Hayi angifuni ukuyicela. Ngizokuthiwa. Ngoze kuthiwa nginolaka, hayi akunalo ulaka
phezulu.
So angilwi, angiyena umuntu olwayo, but yeah, no.
Oh, that's why it's like, let me throw my dad under the bus.
Yeah, it's
I want a bus stop, remember?
It's a man safe.
It's a man safe. No, but even your story, I'm sure you were defending yourself.
Hayi, so it's all that. Ngani defender vela online. That's one thing engingazwani nayo mina. Ngizwani nokulwa mphethu. You know, hence, you know, I enjoy ukwenza such exercises in terms of demonstrating martial arts, you know, on screen rather. Ngoba it's a safe place, safe space.
Yeah, it's controlled.
You know, hence ngisho ukuthi inkinga yami yaba nje ilo ukuthi first time ngizama ukwenza martial arts, ngangitshela u-DOP, no. We didn't get none of that. You know, it's too fast. You know, let's get out of the fight mode. You know, enza ngama-beats, you know. So, nami, that was more like my challenge most than anything, like acting. ukuthi ngikwazi uk slow down my movements
uzabona kahle,
you know. But yeah, mfethu,
let's talk about the army, dog. How do you get into the army, bro?
So mfethu, mina mangiqeda umatric ngisho ukuthi yilabe sengicishe ngazi ukuthi ngifunani. Ngoba when I started high school, I was already vegetarian, which is something that I'm still till today, 20 years later, still vegetarian. And ngayiqala nje, you know, is something that I just chose ukuthi okay ngizoyenza kanje. And that's
before you continue, why vel inama imnandi kanje,
bro?
Yeah, I mean inyama imnandi vethu, but mina ngangifuna ukuba udokotela weilwane. Mina passion yami yayiya lapho. Yes, you understand? So by all means, bengingane nokubuya ne spider, oh, into enye hey fun nje zeilwane, cause bengena nkinga nazo, you know. So mang decide kanjalo, hence ngaba i vegetarian. And at the same time bengizwana no rasta ngasekhaya, of which kwai community encane, you know. But you know, abantu abaningi benaleyo nto uthi hayi laba babuya ngathi amahlanya whatever, yeah, ama dreads abo bagqoka amasaka. But mina ngaba ne interest
ngento
ukuthi kahle kahle, no, I'll tell you what, how it went down. So mangabe ngenza njalo ngiqala ukusondelana nama rasta, I told my parents even, because ngangafuna ukuthi if ever I get to a point lang experimenta khona, you know, or get to understand, because I always told myself ukuthi even iganja as a plant that they appreciate, you know, in Rastafarism, ngangithe ngiyoke ngiyisebenzise mhlawumbe ngi-understanda ukuthi ingena kanjani kubrust. Ngoba phela ngangikwazi ama-rust angabhemi, you understand? So ngangazi ukuthi khona umehluko wama-rust, yabo. So ma ngabe ngisesikoleni, even njengoba ngisho grade 11, ngenza i-experiment le yayenziwa before, ngazomisa khona neyikoleni kuthiwa hamba ufuna umsebenzi khona uzobuya usichazele how work is.
But let that, the vegetarian stuff, what do you eat, like?
Mina
yeah, on a day to day.
Ngilimbali mfethu.
That's it.
Ngathi vegetarian yeng.
So what did you have today?
Ngilimbali. Kwamanje kuseni ngigcine ngiphuzela i-coffee. Nganza njani ngibambela ubeans, nani kambe ubeans nje mfethu, and just you know, rice nyana, brown rice.
That's
Pass
it.
Nje, yeah. Cuz isitash vela ngizwani naso, ngisithanda isinkwa and such things. So isikade siningidla just, you know, lokho kubambeka. But bethu maninzi iningi izinto abantu bayangimangaza uma bekubuza ukuthi mawungayidla inyama udlani. Yazi khona isitambo, khona ubhontshisi, khona isigwaqangi, khona mfethu yonke indlobo yokudla.
Inhlabuzi.
You understand? Khona ispinashi yeyonhlabuzi akuzisi. But khona yonke indlobo yokudla mfethu enganazi ilwane phakathi.
You understand? That one
is so inhlabuzi.
Nemeneme.
Nemeneme. Oh, nemeneme.
Mina zonke angizazi mfethu. But into eyangenza ngangena ema-social more than anything mfethu ukuthi ngangijwayele ukuvashela umfowethu uSthembiso esase UJ, and UJ ngalesa sikhathi bine tavern mangaphosisi mfethu phakathi e-campus. Yalo nto into enjalo zazi red light community ne tavern la manje manokuspend ama-hour nje mfethu bedlala isnooker nani K-sharp. And then obviously mfowethu mostly be spendele isikhathi ku computer and i-gym at the time, you know, beyithandele i-gym kakhulu. So but ngayibona ukuthi it's not enough kule nhlobo ye discipline or you know, kule nhlobo yomhlaba engizwa ngathi ngafitha kona mina. So ngabona ngathi hayi, mhlambe nami ngizogcina nginfluenceka ngikruva ngenzani, ngathi no. So by the time ngase ngibe umuntu othino once ngathola information ngamasosha ukuthi kahle kahle ungaba istudent esikolayo, na into abantu abangayazi
mphela,
I mean once you join you start getting paid as an employee, but you are studying, you
understand? And how do you get paid per kill?
So,
how do you get paid?
No, kuna ma grades phela in terms of, you know,
per scalp.
So kuna ma grades, you know, in terms of obviously you go from private, ubo colonel, ubo lieutenant, you understand, like the certain things or what you like.
So if I'm at the top, how much you looking at?
I'm betting mali ningi.
Serious?
No, serious. Serious. I'm a social, they definitely get paid well. And half the time uyazi ukuthi uhleli khona ema base, so awuyisebenzisa imali yakho kakhulu.
Yes, cause everything is there.
Yonke into ikhona, ikhokhelwe nje
niphila. But how do you get paid? Are you getting paid monthly?
Monthly, yeah. And monthly salary.
For doing what?
Sebenza. phela you're a soldier angithi while ufunda
yeah.
at the same time wenza a physical training ye basic yokuba isosha because let me give you an example sama sosha sonke la i department yethu le base yethu la if an enemy comes in ngeke buze ukuthi wena u chef wena u plumber wena u combat bazosibona sonke as ama sosha because
yes.
we are all soldiers yes. and all trained to be
yes.
soldiers so even u chef wakhona ufundile combat he knows you know what I mean ngabe umuntu owafokusa i career yokuba u chef or i career yokuba u doktotela whatever but they know combat you know because it's needed you know ukuthi the first thing kumele uyazi ukuze ube i sosha i combat and then after that i-career yakho ukuspecialize sibeke kanjalo wena ususpecialize kwini specialize kwini so for me into engayenza kwa masosha was paramedics
oh
yeah was paramedics so you know that's one thing eyangenza ngathanda ukusebenza nabantu kakhulu you know because bengabe ngalisaba igazi you know and nje impethu ngulomuntu who understand ukuthi mangidingakala ngingakwazi ukuthi you know ngikusize ngaleso sikhathi
but you still have to get training ubamba isibhamu
trained everything the training is the same for wonke umuntu ingakho ngithi ngisho security was a base la masosha
describe
combat training
describe to me the training you know, from I mean, when you wake up in the morning what are you guys doing
unzima mfethu yeah you know ngathini lento enhlezi niyibona half the time ngifuna uqama that's one thing eng proud ngayo mangabe ngibuka indlela abakwazi ukuphotraya ngayo amasosha because bayazama ukuthi bekusondeze kuloyamhlaba and lento oyibonayo most of the time into enjalo you know ukuthi umsebenzi wabo kokuqala because uyakhumbula ukuthi khona oqhamuke la mhlambe ube kwigang thizeni you know affiliation khona oqhamuke la ethanda ukutebhisa khona oqhamuke la you know siqhama sonke sine style sethu thizeni but now when we get there finally let's break it down Huh. They break you first. Bakutela kanjalo emasocial. Yeah, they break you first. Then they build you.
Huh.
But they have to break you because they have to get rid of whatever you think you are.
Yeah.
You must get rid of whatever you think you are. And then when you are on board, you will understand what it is to move as a unit because soldiers are units.
Yeah.
You know? So, yinto enjalo mphetha ngibeka kanjalo.
And what techniques are they using to break you down?
Ah, komele umasoshini. Komele uvele uyibonela ngoba ayayibona leyo nto. Maningi ama techniques kuya ngaba abantu ngempela you know but very very physical. Very very physical emasoshini buta ngifunqama. If there's one thing engiyaziyo is mangabuya lapha kuboyimisela ngokuthi cha physically uzongena, you know.
And in the 4 years were you at the base camp for 4 years or
I was in different base camps angithi siyaphinde si move we've got training in a certain place we've got this yazi to be honest there was an incident yenzeka where kune group kwakufanele ngihambe nayo and unfortunately by the time bengifuna ngangakwazanga ukuresponda on time so I was put in another group eyayizobalandela but leyo group eyahamba iyokwenza ilo i-training yayo lisuthu they actually had an accident with that same you know 16 seats and stuff so mbethi yabona into yabahlungu the most kumina ukubona i group yabantu because all along besihamsana
ngiyabona and your unit that's what you're taught
sila maforms yakhumbulana song so mase kufika kule yonto sengizwa nami le yonto leyo yangibhula umoya ngifuna uqama because abanye bashona abanye balimala abanye ba bakwazi ukuthi besinde but in critical condition uthola ukuthi umuntu waba disabled and then once kwenza lokho I mean basakulakekele they still take care of it because abanye or abaningi babo bagcina bengena ku day shift duty you know where mhlambe besebenza stores where they hand out the uniforms and things so they are light duties in some social but obviously combat you need to be you know fit for combat
that's did you go into combat did you go into the field you never
there was no war or anything.
Yeah, we never fight with anybody in SA.
That's what friend you, man.
Yeah, but a friend, yes, SA is really, yeah. No. He blessed you, he military, yes, because there's not much as he involved in terms of armor wars and stuff, you know. But yeah, that's definitely something that engasho ukuthi to be able to go into being a fireman made my life easier.
Yeah.
Because ma ngena nakhona ngibizwe ngososha. Yabo? Because the first time ngiya khona, senza ama test okuqala and stuff I actually had come from a base military base And I literally had to go straight to the fire service because they were doing, you know, ama intakes at the time. So I applied at that time and they were bethanda ukuthi bebe worse kumina in terms of the discipline or the fitness or whatever, because it's almost like they believe, you know, but like we social, you know,
yeah, yeah.
Test, you know,
yeah,
what I mean?
Yeah.
When it's like a fire, kunjani.
Yeah.
But hey, so Martin, I made everything ngaphumelela, you know. So when I left the army, yes, yeah, after the 4 years, la kwakumele ngirenew khona I contract nganenhlanhla ukuthi bangithatha ka fire service. So that's when I became a fireman. So
if you're in the army for 4 years,
yeah,
how do you release the poison? Because it's just niggas there.
In terms of what poison? Because there's women.
This woman
army has, what are you saying? The army has men and women.
Yeah.
There's no gender.
But it sounds like there's more women than men, so sometimes maybe they'll be, they can't meet the demand that's there, the supply of women.
Supply of bad.
Supply of bad. I'm a boarding school.
Lana sikhuluma exactly njengomusho kunabantu abashadile, kunabantu abanama family, kunabantu abanengane, you understand? So umhlaba nje kwamasosha, of which, you know,
yeah,
siphila sonke ndawonye, but
Mari, you can get together, like if you want to get with someone, and they're consensual and it's good.
No, definitely we can, but it's one of those things where, you know, kwinto kanjalo mfethu, I think by the time See, united, see more of a family than anything.
Oh,
yeah. Break, compared,
yeah.
You know what I mean? So
and that connection.
Yeah. So, I mean, Genzi, I'm not saying konabantu abangama families, you know, within the military. It's always naibe bachoin and daonye or wamfika kona. Yes, Genzi, and yonkindao, you know.
I'm curious, man. When you say they break you, I remember one of my favorite movies by Stanley Kubrick, Full Metal Jacket.
Yeah.
And a guy goes through depression and eventually blows his head off and kills himself.
Yeah.
Have you seen something like that in the military where some people can't handle that breakage when they break you down?
The worst thing that I'm saying is that I'm saying that it's more of alcohol or substance abuse.
No, the guys just resort to that.
Yeah, but ukudlula kulezo zinto whatever, but more or less mina angazi bethi abantu engitraine nabo at the time, no, like bebe, yeah, no, bebazi bafunani, you know. So
do you miss it though, right?
Ngiyakhumbula mina bethi yonke imisebenzi yami online, if kukhona ithuba lokuthi mhlambe ngingake nje ngithi emasosheni ngiziphi ngibaphunyaka or 6 months ngiphinde ngithi kafire, because even in those sirens go on, you know, emgaqweni ngidlule i-truck. Ngiyakudla kodwa ngiyasho hey bangangithathi hambe nayo because bethi angifuni qama hayi ukuthi mhlambe khona engathi useke wangitshela to my face or whatever, but ngenxa yokuthi ngiyazazi ukuthi mangenza izinto ngiyayimisela, even as a soldier, as a fireman, I know I was one of the best ngoba nginjalo mina bro, into mangiyenza ngiyayenzisisa, you know. Indlela engikhuliswe ngayo indlela nje engiyaziyo in life, you know, ukuthi ngcono into ungayenzi mangabe ungeke uyenzisise ngoba usungasiza umuntu ngalokho, you know. So kakhulukazi ke into efana nale journey ngikubekuyona mina ukuthi ngibe isosha, mangisola lapho ngibe fireman, zonke lezi zinto kumina bengathi I calling more than umsebenzi, because even ungena kule kula department noma kula services bayakutshela ukuthi yabona la akusi umsebenzi.
And isn't that what your name means, you know? Abdul?
Yes, Abdul Rahman means God's most merciful servant. So angaze nakhona ngiplan ukuthi mhlambe ngizowudefine ngimsebenzi na yonke into, but kwenzeka mbethi angifuni qama along the way ukuthi nje ngibe umuntu okwazi ukuthanda abantu ngaleyo ndlela ukuthi umsebenzi engiwenzayo mawuna bantu phakathi nje, you know, ngikwenza ngothando, because even the arts njengamanje it's something engeke ngisho ukuthi mina mhlambe ngigudi ngoba ngigudi thizeni, but engasho ukuthi ngine passion yento engiyenzayo. So ngiyakwazi ukurisk, yabo, ngoba nginama directors azokutshela ukuthi hey akabamba amakhala thibo. Hey, well, engalindele ukuthi uyayenza ngempela leya nto ngoba mhlawumbe tholza, you know, akuyona into egimtshele wayikhola ukuthi ngempela iphele uzoyenza, ngithi mina ifake icamera siyenze. But into engiyiphilayo empilweni yami ukuthi mfethu into mangiyenza ngiyenzisise, you know, hence even umusic mangikwenza now ngikwenza intentionally. Mm. You know, angiwenzi ngoba ngithi mhlambe ngifuna ukuduma ngoba ngiyayazi taste leyo nto and ngi-write ngayo. But more or less ngazi ukuthi into efana ne-art mfethu njengoba ngisho ukuthi ama calling wonke la. Because to end up here mina today I believe ukuthi bekuyi calling yami.
Yes, yes, yes.
Ngoba into engazi ukuthi for one ngifunde la to be honest, you know, and ihlezi khona leyo nto emahlombe bami ukuthi angifisi kube khona umuntu ozothi ngiyabonayo kwenzekalani uma ngabe nithatha abantu ngama-competition nibafake kwi-industry. Uyayibona leyo nto? So ihlezi khona. So ngaso sonke isikhathi uma ngithi ngizokwenza into efanele ngiyiprove mina. Ngoba ngilo muntu ongenayo university engathi cha hayi wait, whatever, whatever. But impethu, it's something nje engazi ukuthi egcineni i-gift akusiye yakho. I-gift uma uyitholile into yokuthi uyidlulisele kwabantu. Yizwa leyo nto because... Bethu kuba iartist kufana nokuba inyanga bra wami. Yazi mina abanye bayifila kanjani. But kumina kufana nokuba inyanga literally ngoba ulapha abantu. You know, like you literally heal people.
100%,
you know. So ipower yayo mina ngiyayihlonipha, you know. Hence ngilo muntu ukuthi ngithatha serious ngale ndlela ngoba
I mean look at AKA how many people did he you know.
So ulapha umuntu leyo nto mfethu. So kumina ingakho ethi akuyona i gift engathi ngifuna ukuba famous ngayo. But uma kwenzeka nawe mhlawumbe ube inyanga eyaziwayo akuyona into embi le.
Yeah, yeah.
But as long as i gift usay protect ngendlela futhi usayisebenzisa ngendlela.
Like Gogo Maweni, yeah.
Ah ngazi kodwa sengijwayele ukuthi sengijwayele ukuthi mine yami mine yami art gift ngiyisebenzisa njengomuntu oyinyanga owazi ukuthi ngiyolapha abantu ngayo and kuyomele ngibahloniphe abantu engibalethela leyo nto
leyo. Yeah, not good.
So everything I'll take, you know.
Before we get into the acting thing, do you have any question about him being a fireman?
Nah.
Is there anything you want to know?
Bengcisha imlilo.
Yeah, that's it. Now I mean, yeah, hey, well done.
Yeah, yeah, yeah.
What kind of training? Ungashi, you know. But yeah, no, mfethu.
So the training was as intense as the army?
Yes.
Wow, to be a fireman.
Yes, yes, yes.
To put out fires.
Oh, fireman, ay baba. Ay baba. Lalela sikhuluma la ukuthi you literally mfethu ungena indlu yasha. Isn't the building is on fire. Kuqala fitness yakho fanele ufike ku 28th floor and you don't use
anything. Oh, yes.
Because ugesa usebenzi.
And the what you are wearing is quite heavy. Yes, looks heavy.
Yes. Ufake uniform amabhuzi. Yeah, I understand. That's the hose pipe. We are now. You leap his. You have to roll it. All of that. So, the fitness is really, really serious.
Yeah.
The fitness is a fire. But most of abantu beba ama bodybuilder ke or baba ama bodybuilder because you know kuyaba khona mhlamba ama stations that are more quiet, you know, so mhlamba ema lokushini or mhlamba ngasema suburbs
ngiyabush
kakhulu ngale kulezo indawo. So abantu banesikhathi esiningi, you know, and which ngaleso sikhathi basebenza for i fitness yabo, you know. That's why we do ama drills, you know, kunokuvakasha ingane fire station.
Yeah.
I used to do a lot of those where ingane sifundise nge fire station and all of that. I maintain the fire station ayina staff esi mostly eso cleaner ngama night shift or whatever cleaner thing.
Okay,
so we have to maintain the vehicles, the station, yonke into ibonwa yithina, you know what I mean. So while ya pole ibonwa yithina ngoba yethu, you know. So
where do you get those trucks from, the fire trucks?
Ama trucks,
yeah.
Hayi phela ama trucks aya supply, you know, uhulumeni bonke abanama suppliers of parts. Yeah, it's usually ama man, ama Mercedes trucks, none, but very, very powerful. And pela aya modify angithi to be a fire truck. Ngiyathi noma iphi truck ukuthi uzoze fire truck. Yeah.
So how did you eventually leave that career? Did you get fired?
No. Oh, that's so nice.
That's so nice.
Baze kwamnandi.
No, but legit, like,
I did get fired.
For real?
No. I was fired up ngibe kanjalo.
Okay.
Ngoba funny enough mangabe ngiba introduced to my next career, which is acting. What I currently do is acting. Ngangise fire station and we were just coming from a fire call at night shift. So sihle nje, you know, ne captain zethu siyadla, we've got the TV on because it's sanibuka ama movie ngama night shift if we have time. So this advert comes on, you know, qhamuka advert ithe mhla 10 February, 11 February in fact. Lapho mhla 10 today. 11 February Durban auditions Playhouse Wara Wara, like bevezele advert enalo mjiti shama, you know, shama kick, you know, shama. So already, we were excited. Let movie dala nini. Only to find them auditions. So when I saw that, I told the guys the first stage. Yeah, yeah, nah. Some of them like, yeah, yeah, shona kona sosh. Some of them like, yeah, ngai guna mas. So I gave him like 200 push-ups. Not excited, so young again. And he woke up, siya kona. Because Puma Station were 9, XN.
Did you just say 200 push-ups?
Hey, bro.
I bet I'm going to get fired up. So, in full uniform, you can imagine, I'm going to 3 XN, 4 XN. So, I must figure my queue around the playhouse, you know? So, and the year before, I had a motorbike accident. These are still some of the scars, because, you know, you're a rider. So, whatever comes, some way, somehow, I need to do something. So, fair playhouse, only to find, before some, it's current, it's Kamala, and so I'm called. Where's Actina? Where's two pieces? Shy behind the scenes. What Actina? I boy, you guys are real firemen. It's yeah, so firemen. It's yeah, and sevens up. Nana, spools. Sits yeah, no corner. So we are both in by the woods. So hope I never saw audition. Ah, boy, now my cheater brother. Hi, hi, hi. My first one in a band. I know. It was 11 o'clock. At the same time, Vanessa boy, le back for his second night shift yet. So yeah. We only, you know. So Guayleon to not mean I have to again. So I told out, yo, Minangzo audition. What's all right again? Sweep on little script to sit for little number as an ambang as
script in so
already think about give up. What's nothing, they creep me. What's okay, Malanga boy? I'm better, boom, a parasol boom, niggy number, on niggy script. What's okay, Saraglama character? It's under you, Bamba, Macamayo, dialogue, whatever. Masure to Zong Chelang, in fact. But in daily favor, that's me, I what's I tell you, wouldn't shoot an uncle with a crowd outside saying, Debbie, no tissue, that's it, whatever. And that was it, in fact.
Yeah.
But you know what I mean? What Jabula, Nami, I was happy with seeing that man, it's singing rate, what's I see a parrot, one far apart, and that's how I got into
it. Wait, when you get in there, is Rapulani there?
Mangena la Paguagu Kona, oh, Sislele Tikuma, Guagu Kona, yes, Upra Rapsoe Kona, Umunin was there as well. So, Jenam Ganga,
hey,
Lapu Shadi, I like a corner, get you looking here to take demands it. But you know, now Kumbula Malan is a corner and ends and ends and has an atomai, meaning Shai's palm, Sizen, Yabo, Ngoba Pelangang Bonut, Spelaranjal scripts on my side, you know, in my interpretation. But after that, but no.
No, but you're right, man, it's a calling because it's like you've done it before.
Yeah, I understand. So, bro,
quick question, man, with the fireman thing, right? So, what happens if you get a fire call and you had a rescue and you want to take a dump or a piss and you're in a building on fire? Are you allowed to say, wait, I need to go take a shit or shit
your suit? Yeah, option because
what's the option?
Just to eat it, because like I swear to God, I get the puma.
What's a proof?
It's tight. I'm on kumula leyo uniform. Kumula ibambelele guama poses kumbeni yonke into because it's thick uniform.
So you pee yourself?
So hey,
man.
Kunani, I still wash away. Well, when you wash uniform, yako at the end of the day, won't come unja wash your uniform. We are maintain our. So because now ang tabang utungapuna. Kube tiwa washia band.
Yeah.
Lima. You know what I mean? Exactly. But serious. Yeah, but now I'm going to talk about it. And I think at the time, I'm going to be we are cool. So that's one thing I appreciate. I'm going to say, we are cool to ban. Like, again, mhlambe ungena ngecategory ungena ngetitle no ungena lapho uyazi ukuthi uyoba isandla esodingakala ukuthi kube khona abantu abasindiswayo. So yeah, but you know, hence kubonaleyo nto eunit in a sense ukuthi sonke emasosheni nakafaya nasemaphoyiseni siyashefa ukuze sifane, you know what I mean? Akukho lokuthi mhlambe yeah, and also phela for fire ngoba ama mask our feet ngentshebe intuthi ngangena, so you have to always be shaved, clean shaved. And yeah, I'm fit, you know.
So how do you get the character on Isipaya? How does Isipaya come?
Isipaya, funny enough, it's one of the greatest challenges in Ibenayo. Okay. As an actor, ngoba angizange auditionele ileya role besaphi senza shoot the road. My brother was also on that show. So must shoot the road, and funny enough mangithi ngishoot the road kimi the road was a comeback ngoba ngithe mangabe sengwinile class act ngabuyela eThekwini. I did firefighting for another 6 months because ngangafuna ukuthi impilo yami ishintshe overnight. The way it was you know coming out njenge ngayibona hey yonke into siyashintsha hayibo shothi sekume ngishintsha ama jobs you know ngangakabi ready. So I 6 months wami ngawuspenda ngibanike enough time nabo ukuthi bazi ukuthi okay at a certain time ngiyahamba because kwaya ngokuya nami ngafila ngathi if ingayenzi ngizobe ngidisappoint abantu abangivotela because at the end of the day iyona ndlela engawina ngayo ngathola abantu abathatha isikhathi sabo bayibuka ba appreciate abanginika ithuba. So ukungalithathi kwami and just go with the title back home, carry on with my job as a fireman ngangakwenza. I mean namanje ngabe ngi safe right?
Yeah.
Kodwa kwaba ileyo nto ukuthi kwazi bani ukuthi why ngifunakala kule ndawo njengamanje you know. And ngangiqala ngizwa nama pressure bo ukuthi yeah no aba futhi bayakhala na if it got this trauma ngawe sithi uwinile kanti uwineni uzophinda ukuhlala. So why not now it's okay but it's out ngiyozama ke nami yabo njengomuntu osethola ithuba so ngaza and I tried the first thing engayenza nje after class 6 kube intersections.
Oh yes yes intersections
so
yeah.
The bisexual role I chose that role funny enough ngoba kwaba into engayibona e the most challenging kwama roles or male roles ayekhona kuleyo show you know because each character has their own journey kwi intersections but they just connect. So leyo role ngayichoose ngoba ngifuna ukuzwa le challenge le abakhuluma ngayo yabo ukuthi okay yini le challenge because wonke lawo manje kulula ukudlala indoda straight.
Yeah.
Because zonke samadoda straight or uma uyindoda straight kulula ukudlala umuntu straight you know it's just one of those things ayike challenge.
Yeah.
So ngathi hey okay awuthi sizwe lethu bisexual. Oh yeah kodwa udlala nebhola oh yeah una nezingane uyayithanda oh yeah uyimix okay ka. So I played it to Palens. The umuntu owaye second to me obey runner up on class 8 on the season engayenza. And man, you know makuthiwa that's one thing eyangisiza futhi to do i role efana naleyo nomuntu ensuke nayo, you know the brotherhood bese nayo. It was just easy even ukuyidlala, you know like it was easy ukuyidlala because the most important thing ekamereni ukudlala mfethu.
Yeah,
you know siyalapha and you want chemistry. To play and people feel when you are playing you know ukuthi you really gave each other time and chances to bounce the ball and stuff otherwise bayabona nje mawufike nawe ngosuku olubuye icasukela ufuna ukushuthi uhambe you know. So I never want to have usuku olufana nalolo ngoba egcineni umsebenzi wethu it lasts forever you know. So nje mfethu it was one of those things mangenza class act mangenza intersections ngenza Tempe pushers and a few other things after that kwaba dry. So mangu dry ke kumina you can imagine ukuthi mina ngijwayele ukuthola salary every month
ngashiyisikole
ngisebenza ngola ngisebenza ngola yabo. So manje lo freelancer ngangab understand mina
what is this manje ngithola imali
hay okay ngilinde kancane and at the time ngine pregnancy ezayo first daughter yami azamahle nangu sendleleni I think kwaye 2-3 months lapho kwabo hayi yena in terms of age uma wakhe
yeah.
In terms of she was expected in you know a few months from there so nga umuntu ocabanga ukuthi no yazini lento ngeke singisebenzele so you know angizange ngize ngingafuna ukusebenza but nayo imsebenzi ingaveli so why not go back home. So mina nga packed my bags ngabuyela back eThekwini because it was like 3 months of drought ngabuyela back eThekwini after that nga apply again to be a fireman
back
in my old job. Here's what got me here today, you must speak of that. Ngafika lapha nakhona unfortunately sengishintsha ama fire stations so I'm not going to HQ guys, anymore yeah. With the guys ngajoinana sure, because that was the advantage. Sike awamanya makhetla manje ko north whatever ayikapi. But sengiyakwabanye abantu ke singajwayelananga nabo yabona and kwakuyi you know indawo yabo enganawo abantu abamnyama kakhulu
sengizobe
in the fire station. So manje mangifika lapha I think the first month ngayisebenza fine yabo like nge yamajita sharp aloke ngibuza imbuzo hey manje wena mfethu awinanga ndiyanto okay yabo manje fanele lokuthi bachazela ngoba akubona abantu abamnyama so bezwe thiwa lo mjito ofikayo umuntu owenza ukuthi nokuthi from the other fire station so naba sebeyangibuza within that month
I remember ngimfethe uphanga kwe TV ngisafakela uniform engayifaka kwi audition carrying my bag mangithi ngiyabheka sibaya first episode comes on hey nangu Stum nangu Palenz I mean these are my boys unani anti type of fit now majidama wait engabuka so hey, I had any moment leyana futhi engakazi ngayichaza kanjani kubani but yangishaya yabo kwa ngafila ngathi eish maybe fingama kancane ngabekezela ngabe ngilami but at the same time ngabonga ukuthi yazi nginomsebenzi ngikwazi ukondla ingane yami happy done like I made the choice because I knew it was a conscious decision ngeke ingane yami itmayizalwa ngithi mina ngisalinda iroad iroad kanjani ingane ifuna manafukeni ifuna yonke so nami kwa into engazi ukuthi no ngiyenza ngoba fanele ngiyenze therefore bafethu yangishaya leya moment but ngaphinde ngayivalela ngathi sasa semsebenzini sokucisha imlilo na impela mangifika hey wibonile isibaya sengitshelwe emsebenzini hayi yabona manje sengivulela umlilo
ngibonile abangani bakhe manje why ulawe ah man let's her down mina ngifuna ukushutha now
you know what I mean eh wena we loser wena azi uwinile but kubuka manje ukusele bahambi Jesus. You know what I mean? So nomsebenzi ngoba
where's the class in that dog?
Efes siyafika lalela ayekho ne preparation ya leyo. Siyafika nay accident ngizama ukusiza abantu la from one vehicle khona ngi recognize her.
Tool, please help my mom. I voted for you. Yo.
Hey. You understand? So like help my mom first. Yeah. So she's running she laba.
Hey.
Dila nabo.
And for
so bekunale yanto ngase ngizwe ukuthi no indawo yami ayisekho lapha.
Yeah.
As much as mina ngiyawuthanda lo msebenzi and ngigudi kuona but indawo yami
ayisekho. Ha uNkulunkulu ufuna kusasa
wami. Yeah, like ngazi ukuthi hey yazina akukhulekeki. So eventually nga ngenza uzalo actually part time because uzalo babe bangithinta angitshela ukuthi okay bane show nanani ngathi mina right yabo ngiyazi ngiphazamisa and then mangibuya kwathiwa kune smaller role lengayenza nje u dokotela cameo nga right and ngababuza ukuthi ngizowazi uku accommodate umsebenzi wami now work 4 days on 4 days off two night shifts two day shifts but sharp ngathi okay so bebekwazi ukuthi bengithathe from the spire station go shoot go back so ngeke ngenze into kanjalo and after that uma wengane yami at the time uma kaazamahle wa kwangathi uyayibona le yanto yabo ukuthi eish ngathi uhappy lapha yana yabo ngathi gas khona le happiness engiyibone
something yeah
mangabe kuthi uyokwenza le yanto then the firefighting also I convince her when ukuthi you are part of you know so for some reason wang encourage the timing ibhom ingithinta because they had worked with ubutwam kwi IA so after that mabenza the road ubutwam was like hey mina I've got a brother that won class act and this and that you might want to look him up mangempela mabeza bezokwenza ama auditions e but sense bangifonela bangitshenicela ngifike mangifika ngenza audition fair enough bangithanda so makufika I mean sasashaya ama flights is like goal to just finish up ngama screenings akhona but igcineni bathi kumina ke kune role labe bethi bangazongipha yona ezo accommodator the 4 days on unfortunately they think it's not going to work it's small it's not they want me for this role of which kwakubheki ubheki was more of a bigger story yabo so bathi unfortunately ke kuleyo kumele u decide ukuthi because kumele umuvele igoli I can't do the up and down I remember there was into airport abazali bami kwabhlungu mfethu ngoba I won't lie mangibuya egoli mfethu yabo ukubone le thambo leli lele linokusuka la esikhombo lesesithi nanginjani you understand I mean because lawo mamanzi ngisalinda umsebenzi ngidla ngiyajima
ama real vegetarian
ichima ngibalekeli and ngi vegetarian so ngaphaqaka fethi but I mean I'm fit okay uma ubu Henry Cele but I'm born and I'm sanity hey you Henry Cele ya so kwaba ile yonto fethi ukuthi the day ngiyakubona nginale conversation uthi hey timer sengicabanga ukuphinde ngikwitha ha yebo ngikwayile yonto uthi but wenza kanjani nje njalo manje phezu kwaloku sunengane you know what I mean and you remember what happened the first time uyile lapha uwinile nayo yonke into kodwa abuka ama results akho
So why into kumele ngidecide mina and mfethu ngibonge sibindi. So ukuthi ngayitshela uthi yazini ngaze ngamtshela this time around akufani.
Yeah.
Khona into engiyizwayo nami esichafane ngiyoyiprova lapha. Ayibona leyo. Nangempela manami and uyakhumula ngizana nanzi ngibabona labangani bami. So you know ngaya fethu ngafika ngayenza le role the road bafethu hey ngiyanitshela so sengishiye yonke into ngisayinile again and you must remember wazongitshela ubaba watlalela ukubuyela kwamasipala akekho umuntu osewabuyela 3 times ngoba phela remember when mangabe ususuka hey ukhishwa kwi system there's ama package you know what I mean in terms of your retirement
all
and
that stuff that's
a lot of admin you know and it's a department losing a service hence bahlezi bethi sometimes you know kuke kube ngcono ukuba necasualty kunokuba necasualty yakwi service because you lose the service you lose the amount of people that person could have still saved you understand so they usually say your life first and then you save someone else ngoba akusiza ukuthi uyi risk ufe siluze yonke le service yakho you know what I mean because you trained them an investment it's almost like almost 50,000 per firefighter you know what I mean to invest in just your uniform your this because umuntu nomuntu unezinto zakhe you know what I mean that belong to you and you take care of them so nje kwaba into enjalo mfethu sayishaya the road konke khamba kahle yeah right sengibabonisile sikhlukile halfway down the line I think the road sayiqala ngo August come January kyasukusuka mu angas kwi lunch ayashuthe madoda unfortunately if you are sheep yasishaya ngenxa yaloko ishow sayikhatha in half so we went from abantu abebezoba nama episode out 230 something to having 128 mhlawumbe ama episode mangaphosisi so already show ayina ma viewership yonke leyo nto ngisacanga ukuthi ngizothini kulabo bazowazi phela you know ngoba unfortunately umsebenzi wethu you know it's one of those things where kubukhona ukufihla ngisho ungasebenzi
yebo
usebenza ungasebenzi because now bakubona afani nemusician mhlawumbe ngabanje ngithonga ngiya record ngise studio believe me
album is coming yes
mawenge mabengakuboni bona screen but hayi shoot khona you know so unfortunately kwayiyona into yenzeka layo but kwathi kwenzeka lo bizo angasi uAze no uDesire so bangitshela phethu bathi kune role esifisa ukunika yona yakwisibaya yebo and yeah so that's how I got to qaphela mfethu like banginika yena bangithemba ngayo so hence ngithi it's the most challenging ngoba you know from umuntu ade joyela ukwa auditionela ama role mase kuthiwa me esandleni and mawuthi abheke i role serious yebo lonto anginje mhlawu kuyobona ama glass kuyobona ama tech khona into ekhona yabo and fortunately bafethu even nalabantu engakwazi ukuqondanisa nabo because from there ngahamba sayo auditiona umuntu obezodlala icharacter kaZama who's going to be my sister owagcina ithola uLinda Mthoba so sahamba sayeThekwini saba auditiona and already I was part of that process because sengitholile role yami
nice man
so and then ke finally mase sihlangana in the boardroom for the first time ubaba Menz ngubane usisithula iThabethe uLinda Mthoba sonke siindawonye ze family sayiqala lapho thina lento sathi ake sibe yi family ngempela and that's what we want but thina besishaya lunch date besishaya yeah cause besakha le yantu if there's one thing engayifunda mina kubaba Menz mfethu is that you know ukuthi there's nothing wrong ukwakha into beyond leso kuyakhiwe la iphepheni sikakhula siku experience noku experienceana so I think that's one thing engithi kwamina leyo kind of mentorship kababa ngubani because babu ngubani fethu I remember ngitshela ukuthi ndiyabona mina ndodana ungangiboni ngiprepared kanje because I think seke nezwa ukuthi ngendlela prep akwazi ukuprepa ngayo ukwazi ukwazi ama lines akho
hey
you know oh, yes damn. that's babu ngubani
sure
babu ngubani will tell you into zoyisho before uzuyazi wena like because he's there like umuntu prepa njengalo yamuntu in my life you know I mean I've seen even obaba omkhwane nani but the older generation bafit ba prepper like they even ask for manuscripts la makhulu because usually basebenza ukuprinta into encane yabo and bona obvious amehlo nani but bafuna makhulu also for his space sokubhala so ubaba bene book lakhe nje bethu akwazi ukubhala ngayo you know interpretation goes sonke scripts siya ngesingisi bese uyasakha ngesizulu uyabona so kwayiyona into ke enze mina bethu even mangena with the wife
I think yona engenza a key player ngoba I insisted on us ukuthi sakhe relationship because it's about 8. Yayibona leyo nto fanele sipretend ukuthi sabanda wonye. Cha nje sonke la sipretend ukuthi sabanda wonye.
Yayibona fanele. And shout out on the wife, man. Cool. Hey, you fucking no. Killed it, dog. Yeah, the wife. Yeah.
So yeah, mbethu, I think leya family sayakha kakhulu azingale ya mentorship ka baba nangale yanto nje yakhe ukuthi afuna ukusibona si family even on screen, off screen. Yasisiza kakhulu because sonke sa understand.
So why do you think everyone is leaving the wife now? Because you've left the wife, right?
Yeah.
And then also the lady who was a main actor, I forgot her name.
The wife.
The actual wife, yeah, Umbali. Yeah, she's also leaving, ne?
Yeah.
But a rich is
it's yaphela vele because lebe kuyona third and final season yayo.
Oh. The wife. You know?
So I won't say mbethu ukuthi khona umuntu obengafuna ukuyishiya into efana naleyana, you know. Kuthi na sonke to be honest, kwa nami I never wanted to leave.
Yeah.
So, I was still having fun. Benginama plan mina futhi ukuthi kwa ile character ngiyibuyela, you know, sengigunde nempandla. Phansi kwegqoko zema ngikhumula ubone kusela impandla lapha ngisule ngemfaduko whatever. So, nami I had plans because vele initially before sihlukane bekunale yonto ukuthi omunye nomunye bamazisa isitori sakhe. And I knew I had a bit of a story on the third season and stuff. So,
where were you when the infamous sex scene happened? The one with Kanyimba?
I think wonke umuntu wayibhukwe off. Ngalilalanga. Ngathi go with private sex. Yeah, go with close sex. That's serious. Mina ngi off mina le kuyo. Umqama ngo. You know? but njalo bethu lo msebenzi, you know, because you know you must understand ukuthi bafethu ya sometimes ngize ngifise ngempela ukuthi ukhona indlela ukuthi mhlawumbe uthi mawuthatha icharacter ibe nobuso bayo,
yeah,
you know, that you can put on ngoze mawukhumula no one knows who did the character usungaqhubeka nempilo yakho. But unfortunately mfethu umsebenzi wethu ke thina,
oh, I like that, that would be awesome. Yeah,
baba kuleya ngitshele enye into engiyibhalayo ungibonile Soul mangifika la bengibhizi ku laptop yami. So now I'm a writer myself.
Oh, nice.
And
nice.
It's one thing where, you know, inhlanhla engisabe nayo so far is the experiences engibe nayo ngaba ngo director engisebenze nabo, because baba abantu aba open to ama ideas, you know. So bengikwazi njoba ngisho ukuthi ngakwazi ukucela uqaphela ukuthi abeke ibhamu banginika lelo thuba, you know. The same with unqoba, you know, I came with the comb, this is me. I said no man, not ngibe nekam, you know, since ngijebe bengebe ishef, I'll use it, you know. And one thing engayibona ngonqoba siqala ukwenza unqoba phela, oh, siqala ukwenza the wife reading nje sonke siyafuna wonke umuntu oyisanda kanje budu mdala siyezwa ukuthi kwa mina ethi ngiyangizwe ngine voice deep voice,
yeah.
So mangibheka cause mina i role engay auditionela with the wife was i role ka Sambulo the sniper.
Oh.
And Mrs. Figa to do the screening jigijigi bathi awubo Ngqoba yabo lo yabo Sambulo, and that's how it happened. So Ngqoba mina bengawuplanelanga. So mangabe ngithola Ngqoba, obviously mina ngisalela into ya Sambulo uzawuyini. Hey, ngayizwa ukuthi yazi niyasinda lento kakhulukazi for i character kaNqoba, ube character kaNqoba ngazi ngayichaza kanje leyo part nje i flex yawo ilula, like kufanele ibe ne weight yabo for me as my interpretation ukuthi kahle umuntu wanendaba lalutho lanani onomsindo at the same time because ziyashwele zonke lezi zinto, and uyayibona ne wardrobe yakhe, it's very loud dog, into ma colors igqobo yini. So kwayona into engenza ngithi I will try lento ye voice because nami, you know, I was like, let me try something else, you know, ngithi ukuthi i voice. So that's what worked ke ngonqoba mbethu, mangithuki i voice kwangathi hayi yonke into iyahlangana, hayi yonke into iyagijima. And I always told myself ukuthi kubona ngizoba i gap filler. So whether nginawo ama lines ku script anginawo, bekukhona into engizoyisho,
yebo. So
asivumelani,
squeeze yourself in,
yeah, khona into engizokumele ngisho, yebo.
So ingisize kanjalo i character kaNqoba kakhulukazi because most wa ma performances ami abe ne improv ni ngiphakathi yabo, because ngangijelile ukuthi vele as long as ngibe ngifaka ama gap nje ngifila ama gap mara angishiyi, like there's never kakhulu as mangikwisini, if I'm not then hayi they can go ahead, you know, kumuntu. But mangikwisini bethu character yam, unfortunately
funny. Did you have any interaction with Inkabi, because there's Inkabi in the wife, ne?
Yeah.
Did you have any interaction with them, like real life?
Inkabi, yes mbethu, ngeke ngahlangana neNkabi, ngihlangana na nosomatekisi, ngahlangana nabashayeli ma even in Cape Town, mangi Cape Town ngahamba myself ngabacela bangisa ekhaya lisho, ngaya khona ngayibona irank yakho na ngahlala nobaba. Ngikhumbula ngangihleli ekhaya lisho rank yakhona because you know oh baba oshemeni bahlala ema container nani so while ngisahleli bese enjoy kuba nami sashuthi ithombe nani sengiyaqhawulaya mina ngi you know sengilindele uhamba because sesidlile mfethu benze yonke into bakhipha isithebe kanjani njani yabo bese ngidla inyama bayithola lapho bathuka because ngibhizi nobhontshisi nojeqa. After that, sengiyasukuma sengithi ngiyahamba. But hey, imakhona umuntu ozayo la we-interview. Sicela ube khona, sicela ube khona mtimani bengibiza ngaleli likaqaphela. Hayi ngihlale phansi ke nami. Bese yangena lo mlisi. Interview, nayi interview yakhona. I swear to God. Nayi, iphethe isikhwama sakhe la semali. Ubaba uminterview uhleli kanje. Ubuka i-CV yalo muntu, uyayibuka, uyayibuka. Uyangena, uyambheka, uyangena, uyibeceleni. Uthi ya ndoda. Usushayela iminyaka emingaki? Izinsizwa sengishayele boma 15 years. Awtho, so kwayiginqa imoto. Ithi wena ayangazi ngiginqa. Oh, ufuna ukuzoqala ngezitho. Ithi le hayi cha. Akunjalo yabo. Ithi okay. Intombi ke yona usho nje unayo intombi noma kahlahla futhi wathi unawo umfazi. Yathi le nsizwa cha akunawo umfazi. Manje awunamfazi intombi yona wathi hayi no intombi nginayo khona umuntu engiphilisana naye. Wathi oh bangakho uyedwa. Wathi he manje uyogcwala kanjani iTaxi twa iClasha 15 unentombi eyodwa.
Kanje naye interview yakho naye naye interview.
Wathi hayi lungile sokufonela. Siya sokufonela sinazo izinto zakho la siyibeke ngaphezulu ayithi uyabona sokufonela ungasabi. Wahamba.
Ya understand experience.
Yeah, yeah, yeah.
You know interview. So ama experience bethu maningi angeke ngize ngifune you know.
Yeah.
Ukujula kakhulu but ngenxa yama role engwadlalile zamatekisi nani abantu bakuleyo mkhakha nayo yonke into. Ngiyazwana nabo and ngeke ngaba nje nethuba lo bengisondele you know ngizwane nabo kakhulu so yeah mfethu
that's crazy man yeah. Let's talk about your brother man
yeah
how is he because there was a time the whole country was worried about him man
hey. Mfethu yazi anwari nodwa in a sense ukuthi sonke mangabe khona into yenzeka la kumuntu wakithi you know kakhulazi in the industry you know same job adusha ukuthi lento ayike isinyazi sesonke sonke nje sisazama ukurecover tish yeah unfortunately you know so it's one of those things where kumina makwenzeka lezo zinto ezifana nalezo I think it was also the time Sluza bo Ricky Rick
oh yes yes
so
yes.
When those things were happening for me kanye nami futhi bese ngitholile ke information ukuthi hayike ndoda engathi awuzi ku season 3 ngathi awey hey angizi yabo but ngenxa ukuthi kwaba ile yonto leyo ukuthi okay nasi ke isikhathi sivelela because kungazi isikhathi osinikwayo usinikeleni so mina ngale yonto mfethu I went through a lot you know ukukhathazeka komuntu wakini ngaso sonke isikhathi you know akuyona into elula but ukwazi mina ukuthi ngazi ukuthi ngiyakwazi ukucommunicate naye direct you know even through into kanjalo kwakuyona into engenza ngingapanic you know mangabe ukuthi khona abantu ababemphenikele ngaleso sikhathi because you know iinkinga zethu bafethu unfortunately kuthina kule industry into owaziyo ukuthi akubi into encane ngisho kuyinto encane you know and into enabantu abangayi interpreter ngendlela eziningi you know as opposed to lenkinga suke ebhene nayo umuntu so kumina mfethu ukumbona kulesa simo akubanga kuhle ngiyithatha nami in terms of ukuyibona ku social media but mase ngimbona futhi sina endawonye ngimontha uyaphila mfana zikhali la ngiyakhuluma naye uyangizwa ngiyamuzwa then kwaba yona into futhi ngoba as a family simsondele kakhulu ngalesa sikhathi you know
ukuthi ange do you think he's on drugs though
ama drugs kanjani mhlawumbe
like cocaine
mina njengomfowethu ke mina njengomuntu engihamba naye isikhathi esiningi ayikho into enjalo esikwenzeka phambi kwami ever you understand so angiyena umuntu owazi yonke into but engikwazi ngiyakwazi of which nami mangabe ngibona umfowethu ngendlela engimazi ngayo ngiyamazi ukugcina nanga umfowethu yebo naku mangabe phazamisekile naku makunjani so nje mfethu no mina I will tell you now ukuthi angiyazi into enjalo ngumfethu you know
when last did you speak to him
kade ngikhuluma naye nje I think even izolo noma the day before
oh,
because
nice, nice.
Be seen in Cape Town
yeah yeah yeah
yeah nami nje ngibuye in 2 days ago so ngi the time efika yena
mean, I think the last day warm and then mangbuya and agewasala and then I think by buy solo mangaposis.
Yeah. So SK is good. There's SK nothing to worry good. About.
That day kona na we been plagued orange not long ago. So yeah, that's I think one of the last roles in Nwazi and Jinga Manji currently from him. So.
Yeah.
Yeah,
but that shit was wild. I'm sure when you saw on social media, it was like, what
it
the
was.
Fuck?
Like, we are imagining now, you know, we family are kugutai, but like, you know, na babantu ngazuguti sebe bonito ngai bonang, you know, and you wonder, pela mangabe go muntu again, kuguti mhlambe ke now we corner and okushwebile some way somehow, you know. But in fact, yeah.
How what was some of the best moments of you guys like growing up together? Because you guys are very
I'm
close,
best moments,
man.
I'm a best moment, man. Because very busy close. Pela ukumbule, let's say, umfana seka nami, gube the longest time, si guitina sotu ingane kaya.
Okay.
And benga nayo, besinga nayo, ask is uneni, or yeah. Anything like
okay.
That. So, skule velu baba noma be leoncho baya bazali. Ubaba mainga be, esekaya ili umaya enge kumshambe. Yongi ndiyo nzo ubaba. From ukpega, ukklina, and muto be itandi luwenzi ngati kubaba. So, skate sinimi, jepet be itlale lu music kwake, jazz yake, and just do the garden the whole weekend. Because wow. Be muto sekaya most of the time. So, ukuba ulo babe nguyena nam today, ngasho ukuthi kuningi ngikutoshile kuyena. Because awukho umsebenzi umuntu wesifazane kwami. You know, if now we always wash his each.
Yeah,
like,
yeah.
I get kumundungati, specific, ngezi into 80s, kundi lambe miniki, shayang laza, ngpega, ngezi, no, mina ngenza konke nam, you know. I mean, look by important, ngezi from me, sase masoshate, menezi, you know what I mean? See, PD, so, njimpetu, ile onto le, ngutika, stwaele ganjali kaya.
So if you're vegetarian, don't you taste the meat you cook? Because
no,
I'm sure that everyone.
Ngiyipheka na inyama, yeah. Ngiyipheka funny enough, but nje ya inyama ibona mesisi ibutha ifuthi.
Oh, taste anga man.
Sebe oshabani mba, sebe oshabani mba uthi ihambe. Even ekhaya online bayathanda ungbraisa ngoba kunale nto ose brain belo yazi unokwi. You know, shy is tebe sake before in your mind. Let's see how it's like, you're not going to try, you know. And yeah, sebe, it was a shy is the same peg, but mina, bakule, bayasau. Walk a matta, I will be and you'll be a bali, looks like I won a penny.
So if a woman says, will you go down on me, what do you say?
Anja, dig him down.
I'm going to tell you, Nama.
No, but I'm going to tell you, Kimbali. It's problem, Bali. So you'll go, you'll travel out.
Lay down, my friend.
Who give Bali pen? So if she's in Bali, he'll go down.
I did. That's ours. How was it, Kimbali?
Oh, shit, man. Who was your dad's favorite between you and SK?
Uncle of it to Baba was Muba. Nento as a sense of feeling at some of my favorites because no fundisa ilesine or to Baba ends. Because why say born a lento competition is in Baskam no putuam? Most of the time, Sasquok Sam over my way as kids, you know, in a lot of Samic Sugama colors or whatever, petty, no, you know,
that's twin.
That's twin mentality,
okay.
Yeah. But
they'll be dressed as twins, yeah.
Okay. So. Guaba nan neskat la konoke omunye nomunye se nestyle asake obvious whatever the case is but in that spoon sana saying gane begnale nto mhlamba ibuye ne cross you know as a kid ufuna ukuya kwi cross aqala ukuze ubone uma iphathele chocolate you take the favorite or whatever so baba benela nto mhlamba for example uzothatha uzophatha chocolate hot you know for instance so uzokichima na plastic ufike uthatha aqala and then akutshele kahle it's okay wena ngoba ubone aqala lo munye ubone egcineni wena ozosika uzokhetha icinini so ubwenza show unokuthatha ngisho iruler
ngumuntu so smart
ngingawusika uhalf of bed yayo ngoba egcineni you are the last to
choose yeah that will cut the biggest obviously
but I will choose first
yeah,
so mangichoose aqala obviously usika o half abangalingeke ngizoyisona wena usudle chocolate ngayo mina ngisothongayo. So it was one thing, like, it's, whoa, you know, understand, every which nami ngidlulisele selling an enzami, because it taught us a lot, you know, about ukushera, you know, and try to share equally. Hayi ukuthi uzame, you know, ukuchitha omunye nganani. So, babele indlela zakhe, mfethu, you know.
So when you guys are acting in the same production, are you guys, do you compete, like, in your roles?
Not really, Mpethu. Yazi angikazi ngi understand nami namhlanje inkinga yama actor anga computer ngoba ake ayikho actor edlali i role inyu actor. You understand? There's no one role on the show.
Yeah.
You know, so ukuthi mhlambe wena usuku ungayibonanga importance ye role yakho doesn't mean your role is not important because ngaba yikho kule story. You know? The same way ngihlezi ngisho ukuthi even ku production Mpethu.
Did that hit the soul, my man? Did you aim at the H?
But serious, if it's ngoba, we're not at the role kancane, but I ki role kancane. You know, that's what you even taught in acting. There is no small roles, though. You know what I mean? Small actors, basho njalo. Ngoba wena ungathatha role kancane, ibe ncane ngawe. But it's solid, it was actually a big role. Ubuyidlale kahle.
Yeah, yeah.
So, ifana naleyo nto mfethu, we ama actor mangathiwa xabanela ama role vele unga understand ngoba uthola ukuthi kule goalkeeper ne striker sayibo umsebenzi nayifani nje face like ningqathwa yini yebo lona but angazi ke mhlambe kuyenzeka ngoba these days abantu easily have feedback you know via social media whatever
no yes
hence mina akuyona into engithanda ukuy entertain i social media
yeah
when it comes to umsebenzi wami futhi online like angikho interested you know nge social media angikho interested nge social media so so yeah
hey what happened to your crew Audio Assassin is it still together
yeah. But I mean all over basakhona and okumnandi ukuthi sisazwana and yeah but unfortunately musically asakwenzi lutho after the last few songs esawenza you know on our old project so ngasho ukuthi yona isaphila ama members ayaphila which is a good thing and we still vibe you know that was just in Botswana with the producer Tone
nice
Ujimmy I call him constantly one of the members as well you know the rapper vocalist so nje mfethu yeah no sisazwana nama
our producer told us that you want to perform a song at the end of the interview I had no idea that you were doing music, bro. Like, where did that start, man?
Fetu music ngiqale kudala. Mangifuna uqamba manga mina njoba ngisho ukuthi even ngikhula bengi outcast, yabo. Hence nento yami yokuhamba nama rasta ngayidla inyama. Phela bengicishe ngibe umuntu ongayinvitedi. Kwa today it still plays an impact in my life because unokuthola abangani kalula kule industry. Umuntu uthola nje ehlane na, "Hey Fetu, ufuna siye nawe nje eshisa inyama nani ngithi angidli inyama." Esikali leke inkingi. Akasazi kuzothina. Asabona abantu. Ngoba unfortunately angikhona ukuaccommodate yabo so ngiba nami ngisho ukuthi abantu ababedalela ukuthi bebe khona empilweni yami bayoba khona ngoba bedalela ukuthi bebe khona. So angeke ngize ngithi you know ngizohamba ngizama ukuthola abantu empilweni yami bazoza bakufanele bese. So nje mfethu ngo music bra wami kuqale back then sathe ngisiginci sokuqala I think sasino 15 16 the first group engangikuyona funny enough is Tomb there's only one me so there is a group esasikuyona sishaya boma yabo sa inspire wo Lenny Kravitz nani ungibona nje nama piecing
yesini
into zo Lenny Kravitz nobani ungibay rockstar emnyango sasa senza music omnandi ngeyikhathi zethu you know and yeah mfethu to a point where obviously career yami yalonja ngaqhubeka nganaka iacting but ngithema ngibuya at the same time sengibuya ngendlela ehlukile ngoba ngibuya as ubaba you know ngibuya as experience eningi this time around ngisabhala izingane you know so ngangokuthi I voice yami ngisho ukuthi ngiyithole ngayo Audio Assassins because Audio Assassins is the first people abangifundisa ukucula ngesizulu ukwenza music kwami ngesizulu usually nami ngoba ngaqala kwi poetry from high school so it's right ngesingisi you know ngoba I audience eklasini bekho abantu abazosiza isiZulu so fanele ngishaye isiNgisi nami yabo lonto ngimeshe isiNgisi nani but eventually mfethu ngakwazi ukuthi mangena ku music and the first song engingathi ngiyayenza coming back was ingoma ethi Abongwenya which was played on isibaya and funny enough ifeaturisha ngisho uMenzi ngubani uMenzi wayithanda leya ngoma wavuma ngisho ukuthi ngimthathe from the comfort of his home go to studio yazi nama backroom studio but was there mfethu wafika uMenzi wayishaya into yakhe because washaya ithakazelo of that song of Isibongo so Songwenya and that was it you know
and your genre is hip hop now you like
hip hop hip hop mfethu yeah hip hop kakhulu because ngoba ngisho ukuthi ngenxa ye poetry ngiyayithanda you know I love ama message
top 5 MCs in SA
Top 5 MCs in SA, mpethu, funny enough, ngithandela mpethu MT, ngithandela Usjava, I mean the late AKA mpethu, you know, may his soul rest in peace, Boma KO, My Easy. I don't think people understand My Easy. I believe shouldn't even be here. But to my Easy is something else, my friend. For me, in fact, I'm full of coaches. I'm my Easy, unestyler. It's not trompies. But in hip hop, we pants hip hop, my Easy. You know, I feel him like that. Like, he's not speakery, got that with hip hop, you know. So, I'm my Easy for me, definitely one of my favorite. Boma, Boma Max and stuff. So, yeah, but Vietnam. Music, wabo bongo, nasty scene, and yabalalela, you know.
Yeah, that's amazing. Man.
Yeah, no.
Mfetu, piano, would you ever venture into piano?
Piano, minangashu, kuti, ogwa manji, ang benga azinga.
Yeah.
Ngaitabanga, in fact, ngoba, I ain't ngashingo meote, phone in the piano, you know. Ngayazi ngoba ikhona, ngayizwa mesidlala, noma idlalo nombani, but. Angiko invested kuyona ngasho mhlamba kuyona yesikhatsi sami okwamanje yabona nami ngizongathi ngimdala, you know, in the sense of ngoko music, so khani mhlamba ngazi mhlamba eventually nami ngizoy understand, but yeah, yona ngiya appreciate cause lyrically yo bayacula mfethu ku piano online, that's one thing engicabanga ukuthi ibenze ba stand out futhi cause nabo bazange beyithathe kancane lyrical content yabo, you know, so yeah, no, ngiya appreciate, but so far mina ngengeze.
Alright, cool. We're going to play an acting game since you are an actor after all, ne?
Right.
So me and Sol are going to give you a scenario, and then when you say action, you must play out the scenario. However, you see it fit, ne?
Right.
Okay, here we go. First scenario. How do you tell someone that their breath smells? How would you do it? And action.
Ganjan.
No mianuga.
I get it.
Kanjalo.
I'm no mianuga.
Kanjalo.
Ah, we.
You don't even go like something like.
No man, a moment of silence.
Yes. Uti.
Ah, please, Azin. Ish. I'm jealous, please, bro. Oh, chipis nyane. Na umtshela umuntu ngomlomo. Like akekho umuntu osekwakutshela ngomlomo uthanyu. Like umlomo uyawusolva. Ngoba ukutshela ukusiza. Ngono ngishaye ngeminti.
Sexy. Angathi ngifuni chipis in cran.
Hayi, zame le ayifani nale.
Neo ichoye. Ngoba ngiyeza uthi inhloboni lo idlayo na awuzame le. Yayibona.
Just to taste that.
So, you got a scenario?
Oh yeah. So you're in the car with your woman, right? You've been trying to have kids. You don't have kids. And then she's driving. Yeah. Then she's like, honey, please get cash from her wallet or purse. She wants to pay the toll gate. And then, boom, you bump into contraceptives.
And action.
Oh, baby. You want to rent out your phone, are ngizoyithini because inayi khona la bethi contraceptives sekumele angichazele phela ukuthi kahle kahle kwenze njani la, you know, ngoba phela angikho sho mina ukuthi yini le engiyithola la esikhwameni, so ongenani ngabethi awuyibhekele wena, ngimbonise yona ihleli la ngaphezulu ukuthi awuyifakele yona isandla uyikhiphe. So yeah,
how would one of your characters that you've played react in that situation?
Oh yeah.
Which character are we going to do?
Ngoba.
Ngoba. Yeah, Ngoba. That's the most recent.
Can't you Ngoba with it, my friend?
3, 2, 1, action.
Hey, where my mate? Awungitsheleke yini yona osweet abasha labe ngabazi mhlambe mina noma yini yona le.
That was a classic. Even the first opening line, into boyfuna le. That's my favorite.
Abdul, shout thank out, you so much, man.
My king.
A man of many talents. This guy can act. You need a fire to be put out. He's there.
He's there.
You want him to fight in Ukraine, Russia? He's there.
When's that now?
You need a feature, a rapper is
there. He's there. You need someone to play all those roles. He's there. Hey, Pinuka, what's your question, bro?
Bro, I found something fascinating, right? I mean, your English is super fluent, but you did this interview in or conversation in Vernac, and I don't know if that was a conscious decision. Just explain that, how come that came to be, and I think it's a beautiful thing.
Kumina Petu, I'll tell you even now, ngoba ngike ngayenza khona kule move ade ngiyenza.
Yeah.
Last year, you know, with my Russian friend Vitali, that I'm doing the official soundtrack yayi movie naye. Kokuqala, we're talking about umuntu ophuma elokishini la, you know, ufana nami. In such a way yokuthi lezi zinto zonke, they might seem small to us ngoba siyakhona ukutholana, siyakhona ukuba khona kanje, you know, in this moment in time. But kwingane yale lokishini nasemakhaya mfethu ikuyibuza ukuthi mina, you know, empilweni yami ingabe ngiyoke ngifike nendaweni efana lesi. So for me, ngoba even i-character engayidlala kuleya movie ngayidlala ngumuntu okhuluma isiZulu, hence, you know, babefune mina. So but sebengenzisa interview yale character ukuze ngibize abantu bezoyibuka i-movie, basebecela ukuthi ngakwazi mhlawumbe ukwenza ngesiNgisi because bazama ukuappear to the international market nanani. Ngase ngithi mina no, ngoba mangabe ngenza njalo shuthi kuqonda ukuthi angisakhulumi nabantu bami ngoba phela wena ucela ukuthi mina as a character ezodlala kule movie ichazele abantu bami labe ngizoba attract ngokuba umuntu ozodlala icharacter yesiZulu ukuthi ngiba attracted to ukuthi why fanele beyibuka imovie. So intentionally ngakhuluma isiZulu ngoba ngithi awukwazi ukuthi mese kuyisikhathi sokuthi ngikhulume nabantu bami bese uthi angi-accommodate abelungu ngoba kwi-movie angiyenzanga leyo nto.
Exactly.
Kwi-movie i-character yami ikhuluma isiZulu,
yeah.
Uyabona? So it's one of those things where mina I feel like mfethu sometimes, you know, ungayiqhenyi nge-language kuyenza abantu ukuthi bengaku-understand because mina ingakho ngithi even umusic wami ngikutshela ukuthi ayikho ingoma engayenza ngesiNgisi ngaye ngayithanda, like ngenze eyodwa. After that ngeza uthi mina akusimina lo, you know, ngi-message ngiyayizwa kodwa ayiyi kwabantu bami, yabo, ingathi misdirected. So mangithi ngikhuluma nabantu bami mfethu sikhuluma la sazi ukuthi sonke bafethu siya understand ama languages akhulunywa abantu abamnyama, and mina mangifika screenini nabo umuntu abambonayo. So uma ubona umuntu omnyama, how come uzophuma enye into futhi la? So sengibambanisa izinto, yabo. So mangikhuluma isiZulu uyazi ukuthi bekungaba isiZulu, isiXhosa, isiTswana, bekungaba ilanguage kodwa wazi ukuthi ihambisana nesikhumbe simnyama. So ungangithathi ungenze, yabo, something ike manje sekufanele ngifike manje ngathi ngikhuluma yabo nabelungu, nanani bona belungu. Yebo, mhlambe na. Yebo, nabantu ngiyangizwa, siyakwazi siyakhona ukukhuluma. So iadvantage ukuthi ngisendaweni enje, mina ngisibona isidingo sokuthi manje sikumele ngizame ukuthi mhlambe ngiqhamuke nesingise sihle kwasho kwacima. No, bafethu, siyakhuluma siyaxoxa, and ingane njengoba yisho ingane yaselokishini, ingane yasemakhaya izo understand ukuthi nawe ungafika la,
nawe uyasibona ku
uyisiqhenye futhi uyisiqhenye ukuthi ubani kwamanje, yabo. Asikho isidingo sokuthi uzuzame ukucijisa isingisi kakhulu ngoba umsebenzi mfethu umsebenzi, uyabona? And visual arts, it's beyond just ukuthi manje into ichazwe ngisi because i dialogue bafethu ku acting inika wena iidea ukuthi kwenzakalani. Kodwa the most important thing sekuyi-interaction nangamehlo nje yabantu. It speaks more than i-dialogue. So i-dialogue sezinye sokufakela leya stamp yokuthi okay, nayi le character iyini, or yubani, nayi le character yubani. So for me, language powerful kakhulu in such a way ukuthi nami umusic wami I'm more proud ukuyishiya ngesiZulu for ingane zami, yabo. Nangelinye ilanga ukuthi nazo ziqhenye ukuthi zobani, ngingabe ukuthi manje kumele uzwazi isiNgisi ukuze ufike kwama level athize nani, ngoba siyakhona ukuba no coach bama football team amakhulu kabi la bangasazi isiNgisi, fike ekhulumela into yakhe French, Spanish,
yeah.
China, yeah. So mina that's one thing futhi engisakhala ngayo kwama movies, when you say films, because ama film iwana I global market kuthina sonke in the industry, you know, in acting. So ama film ethu the more enziwa ngesiNgisi kumina ishikinga kukhona ukuthi ngi relate kwamina, yabo. Ngiyambona umuntu wakho uselokishini but once that, hey man,
yebo, kanjani?
Ngomashu. No, njalo mfethu tsamba mfethu hayi bafethu asingadlali ngabantu bakithi. Hayo, like awke nje sizama ukuthi kanti subtitle yani, yabo.
So into njalo, but mina ngine pride ngoba hence ngone all money heist. None. But to me, my language how?
Yeah.
We have more pride in our language. I swear to God. And abantu bakwazi ukuexplain ngcono nge language yabo. Ngoba mina ngidino ngesingisi. I understand akangikhali ngesingisi. Emotionally ang affectwa isingisi. So kubukhulu ukuthi ngingakunika I feeling engisukubeni engifisa ube nayo mhla ngikuphendula ngizokuphendula ngesingisi because kuba ngathi siya dilute into engisho yabo.
And this reminds me of remember the first Shaka Zulu that we used to watch.
Yes.
It was in English and was a mind fuck.
Oh yeah,
remember
yes,
it, yes, it was in English. Yeah, and there's some things you can't say. There's certain proverbs you can't say or translate into English.
Yeah. So yeah, for me, being conscious ngendaba yokukhuluma
isiZulu. Yeah, I think I must. Start doing this podcast in Venda because abangizwi ngimangikhuluma isiNgisi.
Bakuzwa bomukela then bayaqhima. Yendapho bo. Yendapho then bayaqhima.
Masa
the deal. Nice episode back.
Bese bayamfunda. No, but seriously, that's vanele uke nje. Ukuyenze a whole special. That's why it's for one.
Yeah.
But ukuze experience nawe yokukhuluma kwabantu bakini ngesilimi lakini, yabo. I think uzoyithola I
Abdul, thank you so much, man. So what song are you performing now? Where can people get the song?
So ingoma engishaye ufela ubala and njoba ngisho bengisachaza actually ukuthi ngalesa sikhathi even ungibuza ngeindaba ze ngezingidlela nga affect ngayo sikhathi samfowethu along the lines of ama passing o Ricky Rick nanani. For me, this is the song eyangisiza ukuthi yazini ngilapheke yabo because njoba ngisho bethi iart iyalaphana kwamina. I won't say I wrote this song ngine conscious ukuthi ngizobhalana ngamangala sengiqedile nami uthi lezi zinto engikhulumayo ijulile la yabo. So it's one of those things whereby nami ngafila ngazi ukuthi mhla ngayikhipha le ngoma ngiyofisa ukuyitreata njengokhamba ngazi ukuthi khona umuntu eyomlapha ngelinye ilanga because kunzima bese nikakhulazi men's mental health sithatha kancane kanti into enkulu ubona lo into enkulu kakhulu mfethu amadoda aforsiwe nje ukuthi aqinisele ngisho kungafanele so kumina kwaba indlela yokuthi ngitshele enye insizwa ukuthi kuse uma kumele uthole ikhona nawe uthi kancane enza njalo mfethu you know but ungayirobi from kuyilapha ngoba hayi kuzokulapha.
Lovely man.
Yeah.
And for coming on the show, thank you so much, man. Here's a brand new pair of sneakers from our sponsors, Vaya. This is your size, and yeah, no, may enjoy it, my man. Thank you so much, brother.
Thank you, fam.
Really appreciate it. Abdul Khoza, ladies and gentlemen, round of applause.
Oh, yeah, bro.
Thank you.
Yeah.
Wobumutomyama wahlezi wafela ubala lokuthando selaphela enhlizweni yami enhlizweni yami. Wobumutomyama wahlezi wafela ubala lokuthando selaphela enhlizweni yami enhlizweni yami. Nabantu mina ngisafuni uphika nabantu ngoba kukhuni uphila nabantu mina ngisafuni uphika nabantu siphila nabantu siphila nabantu Pilana Bantu, Pilana Bantu, Eshe Awe Mama, Eshe Awe Mama, Eshe Awe Mama, Eshe Awe Mama, Eshe Awe Mama. Ngobisizwe sethu thina soze sithole lutho. Wonke umuntu ubona ukuthi ngcono vela siyuze. Siwe ndoda ekhali kodwa manje sekubuhlungu. Kuze kube yini kufunsiswa siwa nhlungu.
Welcome to Black Excellency. Do not fear, for if you do, just sip on some grandeur. And if you still do, ask ourselves, what would Mapapunzi do? Pagama chila, itlesha lefiki. Ungoyi, even when they ask you, how sabine, do not fear, for if you do, I say, Anistivi. This is the medicine of censorship. This is the pill. Which one is that one? Podcast